Mama buya same futhi bengingasho mina ukuthi angithande buya baby buya same futhi bengingasho mina ukuthi angithande oh.